Ey. Ay, sip. Pop. Ya ni hustle, ya ni hustle.
Yeah.
Hustle. Ndo maana niko bitu nasa kama vumba Atari kipata siwe kazi kwa wechumba Taka ni mnunulie mama magari na nyumba Yani haso, yani haso Ndo maana niko bitu nasa kama vumba Atari kipata siwe kazi kwa wechumba Taka ni mnunulie madadi gari na nyumba Soanyu pesa, madafu pesa, basi nazi sebenza Dadi na mbemi na femi nyumbani wasi lalenja Hey, hey Na mini nitapata hata weo kini njima Nimepata nimekosa ila kiukubwa nuzima Na nazama na kutoka siku ntazama mazima Aka sofo bae the daisy na sichoki kusubiri Ate umateko hadi misa mpanya kavili Life is not fair Asari nduru day sina muda kuchezea I be getting on my knee Looking on the sky yeah Pray for what I need me Haswa till I die yeah Japo some people wanapenda nikate tamana Sikati tamaa Rule number one Keep moving, yani hakuna kurudi nyuma I laugh na hustle na bidii kama zote Napanda malengo na dreams baka ziote Ure, yani hustle Ndo maana niko bitu, nasa kama vumba Hata nikipata siwe kezi kwa wechumba Chagani mnunulie, mama magari na nyumba Yani hustle, yani hustle Ndo maana niko bitu, nasa kama vumba Kipata siwe kezi kwa wechumba Taka ni mnunulie madaji gari na nyumba As a dream ni mama toka beat 4-1 Shine bright like a diamond Platinum's big bro Wanna put my name right on the billboard chart Ndo mana kila nikishika smart Me na Google too how to invest in me That's why I got a long days a night na kesha Mana na dream mingi bado sijazikamilisha I'm so fresh I just wanna be fresh We all a dream a lot ila mwisho tataka pesa I'm fighting to win no matter what I'm fighting for Cause I got a people that I'm taking care of I got family, I got team They all wanna eat and I still I got dreams Go hard, I say he look cheap, yeah Uwezi kwenda mbele bila kuji push it, yeah Push na Push na Yani hustle Ndo maana niko bitu, nasa kama vumba Hata nikipata siwe kezi kwa wechumba Yani hustle Ndo maana niko bitu Chin these, come and ding, doom these for the family love. Makamba.